chango vini hapa Hamza show Akiri kumkichwa Anafikiri kabla kuteta Abadi njoyo Chiapa Chiapa We mtoto basha We mtoto chekuri Vopendeza toka yu We mbaka chumetokeleza Yako mash Kijipulizi ya nasia Yako madira Na vijolo kifa Umependeza viva jani Nivoli fivya made muntani Bila shak Pendola kukwa kona Lierewa sonutani Nataka tuwe bote maisha Nusini mwage Nikikukela nomba samani Bembeleze Nikichoka nipeleke Tumani zimanja Tucheze bombolela Kitandani na fulai Atakiwa sina kitu Fokoni soni tabu Mungu atanipa siku za usoni Na dikasa Nafsina lomwa mbani Fike mbali na wachawi Mwamba wakija na chomea ubali Abali toyo Umapeza biskuti Na we mchumba bisitaki Sito burudisha moyo Na burudisha ule Majisi boti pepea We pepea Katika ti pepea We pepea Na paka mbele pepea We pepea We pepea Na cholo muke pepea We pepea We pepea Na paka bombs pepea We pepea We pepea Baba usiri pepea We pepea We pepea Na gari moshi pepea We pepea We pepea Paka gaucho pepea We pepea We anuwa di pepea We pepea We pepea Na ucho mayo pepea We pepea We pepea Machisi meri pepea Baani toyo Chiapa Umapeza biskuti Na we mchumba misitaki Sito burudisha moyo Na burudisha ule Mapeza biskuti Na we mchumba misitaki Sito burudisha moyo Na burudisha Machisi moti pepea We pepea Nakatika ti pepea We pepea Nakataba cha pepea We pepea Na buguru ni pepea We pepea Nakataba cha pepea te We pepea Pakatangale pepea te We pepea We na manzese pepea te We pepea Machisi meri pepea Mwa pepea We pepea Bahari joyo Tulewa Nakazalo We nifike bari We sikati tama Mwampasi shikati Unakuya mdogo mdogo Ni metoke ya bari Yeri anza kamotani Sase mekuwa kazi Unaifanya bila shaka Na sina wasi Umaneno ya umbea Sia bila fasi Inajua mtapon Ata mkinuna Ata mkichukia Amisi yari Sichoki soko Bukini disi Na baru Kino mish necherari Na chama changu kidogo Wala spende migogo Na wachana paka shuba Nyuma na ikaga piko Kiwa paka kisoko Nyuma mnongea dogoro We mbala sina kitu Tendero paka tumoro Yaman Leo mpaka tumoro waite Watoto muda siliga Awede pochafu Anisalime shoshobo weka Abali joe Awede pochafu Awede pochafu Awede pochafu Awede pochafu Chiapa Waite Umapeza biskuti na we mchumba misitaki Sito burudisha moyo na burudisha ule Umapeza biskuti na we mchumba misitaki Sito burudisha moyo na burudisha Machisibo tipepea We pepea We pepea na katika tipepea We pepea We pepea na paka kule pepea tem We pepea We pepea mamba We pepea tem We pepea mamba tena We pepea fa Abani toyo Chiapa Waite Watoto mbezi chaka Watoto wa ndela Awe bali akabana Msalime cholo kidundo Abani toyo Mweba husela Watoto wa kona baya Watoto wa baga Watoto wa sile We bigi popa Msalime sana akichopa Watoto wa mosu ina jama Watoto wa sisi ya nichama kiswacha wenda Watoto wa gomsi We baba uzili Awasalime na watoto wa timgari moshu Awege uchoto wa diayo Tuende pali mtuwa show Abani toyo Chiapa Umapeza biskuti na we mchumba misitaki Sito burudisha moyo na burudisha uli Umapeza biskuti na we mchumba misitaki Sito burudisha moyo na burudisha Machisibo tipepea te We pepea mam We pepea tena We pepea tena Machisibo tipepea mam We pepea tena We pepea mam We pepea Machisibo tipepea te We pepea tena Akibege mwapla kwa mtuwa show Ale anjango bina funki manga moja Mwanamu 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 Watoto wa sula mtumba Awatereke sikite gwari ya nyumbani Ababa kitoli Wapi mani mufa Atuende mwale mtuwa show Wapi bamdogo Achiri kibase Achiri kibose Atuende mwale mtuwa show Watoto wa maso vivo Eni show kari maso baga mwisho
Looking at the produce Bantu Bonke We are season lost in getting on nanga Yizwa We are born